顾及。
See Ruby in
na chinke jiri aka mee ụfọdụ tụkwasịrị obi na chinke jiri ụrọ kpụa ụfọdụ tụkwasịrị obi na chinke jiri osi pịa mana tụkwasịrị m obi na Jizọs Kraịst ọdịga ya ripụ ndị tụkwasịrị ya obi ọ bụ ndị zara uwe ha n'ọbara nke nwatụrụ ọdịga ya ripụ ọdịga ya ripụ mọlị ọdịga ya ripụ ndị tụkwasịrị ya obi ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma
ka ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma
nwanne m ka ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma onye gị Chineke m jikwa ihe dị mma ojichukwu jikwa ihe dị mma
ka ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma
ka ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma
ka ejide Jizọs
ojichukwu jikwa ihe dị mma
Jesus.